Fagia. Mkitekwa sio komboe, amue macho, usitufate alafu badai, nusitu nacho. Kinacho siku hizi, ni kikulacho. Fagio la chuma linasafisha kunako. Ndimi mbile mfanyi kazi, kwenye haso. Papaso, papaso, yu papa yetu sio yako. Umimi, umimi, peleka kwenu sio nako. Nachoka mimi, baba yenu mnako. Peleka kumbato, amtafteni buu nako. Nako tunako, tuko peke yetu karine hii, labda uchonge mgomba wako. DX kwa mtambo, Fagio nifanya mambo. Safisha, safisha, familia itaki mtoto wa kambo. Boblim Fagia, hapa studio kukai sawa. Mwaga dawa kabisa, wakaoge wakai sawa. Watoto wa Mungu, maje baraka kama kawa.
Safisha kila kitu kwa kato uchafu. Kama enemies, kama frenemies. Safisha kila kitu kwa kato uchafu. Kama enemies, kama frenemies. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji.
Tuko connected na network, tuko connected na earth, connected na cash, connected na the mass. Higher power, nguvu ya Mungu hapa fast. Mafagio tunafagia, first class. Gaza mirepu, neza nita world bus. Industry ligo chafuka, ina ni discuss. Shit disgusting, nuka kama nyash. Shinde ule clean up crew and when world class. German engineering, bra, bra. Shut the block up, kama una, chapu discuss. Imezo waku, piga notes za juu. Alafu cheza low key. Tunasafisha njia karada OG. Msafara ni presidential. Continental, like potential.
I guarantee you.
Fagio.
God say yes.
Safisha kila kitu kwa kato uchafu. Nama enemies, nama frenemies. Safisha kila kitu kwa kato uchafu. Nama enemies, nama frenemies. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji.
Fagio so nachelewa, Fagio ni latuma. Matawa na masnitch hakuna kutia uruma. Bele kwa mbele hakuna kurudi nyuma. End to end soldiers pidi kama ya duma. Ukifata protocol utakwenda na sisi. Ukileta utoto kutupata so rahisi. Tumesha fika bali hatuna muda kubishana. Mchezo ni hatari usilete za kujuana. Hatutaki mahita kwenye gang gang. Mambo ya nani ni mkali usitulete. Tutakutana kwenye tour bus ama backstage. Tutajua kwamba nako tufuki mandez. Lick touches futa kabisa vumbi. Hatutaki kuona tena hata kumi kumbi. Tupa ashes ya tuendekezi tungi. Macho kwenye do tunasaka tumasembe.
Safisha kila kitu kwa kato uchafu. Nama enemies, nama frenemies. Safisha kila kitu kwa kato uchafu. Nama enemies, nama frenemies. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji. Negativity, unyonyaji, uvivu, urogaji.
Fuck you.
Fuck you. Fuck you.